yeah.
Race International.
Johnny Mick is in the building.
Mitch,
aka Trick Tiger.
These are kings in the pew. Tito ya gava ni cho yuma pa street. Mane ya vute si jenda ura na mfuit. Mickey si what is this? Tipala uke tigonele kolo zig. No dichi mego me I can do this. Iu, suza ziwo na zigwid. Kaliki liki. Let's wake tichi tego magakashi.
Magakashi, magakashi. Chitako makakashi, makakashi, makakashi. Usichitako makakashi, makakashi, makakashi. Chitako makakashi, yeah. Makakashi, ni mi, makakashi. Usichitako makakashi, yeah. Kutufike baja kufunika makakashi, yeah. Noti I don't mind uzapo kujecheka tapa. So chie pushinga olo china kanga baka, yes. Yani sweat for sweetie, notiva kushinke bacha. Zivipele izi nika posa kuwa maka. Kelo sala kana valu kusungo na kakwama. So olo chiveshani, zibuze ni zapula. Nongala bati manti, no kambati wadula. Oza wala bali heta iwe cheni kumusula. Iwe keti busy, ama no kulifizi. So tie tipungane nga titiri semuligi. Yo chasing on my dreams, yuo sati masiniti. Manika haso hata, panjie security. Kala cha ulimba munga layo ni mchango. Jeide kukacha usakira mabufalo. Ole kwa sepwanji, vagai na yonayo.
Titu ya gava, ni cho yuma pa street. Mane ya vute, si jenda ura na mfuit. Nikisi, what is this? Tipala uke tigonele kolo zig. No dichi mego, me I can do this. Iu, suza ziwo na zigwid. Kaliki liki. Let's wake, tichi tego magakashi.
Magakashi, magakashi. Chitako magakashi, magakashi, magakashi. Usichitako magakashi, magakashi, magakashi. Chitako magakashi, magakashi, magakashi. Usichitako magakashi.
We gotta work if we gotta have money. My block ya kupai if you taking it for funny.
For real.
As a guy you funny ka una plani. Chitago magakasha sevens ya koke ndani. Ufuno vela mushe sevens. Mamuna ni gumbua boy kwa samek. Makila kupepa japeva ya mboseka. Chikulu balansa kukakudia sikachepo. Chikanga ule ipasa kukumazulu. Kukacha kuseni pendako makwacha. Doklesa na kamba kale uno. Amano kuliwege kule panga fiesta. Weki, yes, no weki, fuse kinde mwetika korwa mambo tusecha my change. Flexi, less you can look at my face. I in the chapo nigga that can entertain less.
Makakashi, makakashi. Chitako makakashi, makakashi, makakashi. Usichitako makakashi, makakashi, makakashi. Chitako makakashi, makakashi, makakashi. Usichitako makakashi.
Ela ela nigga nut. Nigga no one nigga G. That's done my nigga.
KC J-Lo T-Cash. Bachilolo Pagetto. Nabambi Nabambi I got you. K-Fabs Entertainment.
Makakashi, makakashi. Chitako makakashi. Makakashi, makakashi,
chitako makakashi,
makakashi,
makakashi, makakashi,
DIC Entertainment.